studio kalangu kettiniɗon jamɗe joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamma janganto. E nder koye kibaruji meɗen, ministre kawjiɗo jandeji pamari noddi hokkoɓe habaru batte wadde dimma e etol jande janginoɓe ko waɗano. Hankin woni ko hijjoytoɓe ɓe hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi laana mum piiro a arana ummi nder galluñame yahde Saudiya. Nanni yewtere meɗen pindinon hannde en haltana dow filla gattol jande sukaɓe rewɓe nder région Difa caggalno ko rafi hakkillo fukkingo no tawa nder o région. Kori jam hirtemo yerno kalirannomi o ministre kawjiɗo jandeji pamari noddi hokkoɓe habaru hannde subana o gam batte famminde ɓe dow filla dimma jande etol jande janginoɓe ko waɗano sappo e joyi yahde sappo e jeegon lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. To Dawda Mala Marte o ministre o wi no waɗa ɗenda ano janginoɓe ujunaji jeego e nayi e keme joyo e capanɗe nayo ko ɗereji mum heɓa dow filla etol ngol. Kettine nane dimma ko ministre Dawda Mala Mamadou Na Marte waɗi.
Au total, entre ceux qui ont
dimma goɗɓe talki fewre e ɓe kokkayi keptol maɓɓe no handiri ummata kona janginoɓe ujunare e keme nayyi e sappo e ɗiɗi sappo e joyi lewru juillet du hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi janginoɓe ujunaji capanɗe jeego e go'o e keme jeɗɗo e capanɗe nayyi e go'o kan hani yaha eta andal mum to tewtewru komin gaɗi nder janginoɓe ɓe andal mum en hani ete janginoɓe ujunaji capanɗe joyi he jeego o he keme nayo e capanɗe nayyi he nayyi kamɓe gari to tewtowru du ko dimma mum ummata konani pecce capanɗe jeenayyi e go'o dow herme janginoɓe ujunaji joyi keme tato e tati kamɓe goni garayi to tewtowru du nder janginoɓe ɓe andal mum en eta nder maɓɓe janginoɓe ujunaji sappo e jeetati e keme jeenayo e capanɗe tati e jeɗɗi kamɓe keɓi keptol gasugol dow jande faransire e hiisa ko ummoto capanɗe tati e tati dow herme
soit un taux de 33,6%.
Woɗi du fawari joni kanko o ministre holli nder région Niamey ɗo ɓe ɓuri wadde ɗo enda farfilla etol ngol faado hembre capanɗe joyi e goo woni koɓe keɓe. O holli du fawari joni ɓe nimɓe laatiɓe waɗana etol jande janginoɓe ngol no jahate ɗo enda ekkite bandiraɓe amin ɓe télévision africable kam woni komin keɓi habaru on. Kawrital ministriɓe gaɗangal kengal sappo lewru août duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi haalana dow ministre kawdiɗo jandeji mawɗi on ko waɗi dimma dow filla tewtewru ɗerol tarkur mbiyetendu brevet kamɓe ko bacloria ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. O nani o ministre du yehi haaloyɗo e nda dimma keptol ngol no waɗiri no ngol laatori. Diallo Mariama Kenda nani ko haali.
Nder tewtowru gaɗaɗi dimma keɓaɗo wurtinama no ministre kawjiɗo e jandeji hakkuneji Sani Abdourahman o wi tewtowru talkuru brevet e bac waɗirama nder laabi lobbi no handiri nder jaajirkal leydi Niger fu far ɓangere talkuru brevet du no waɗa sukaɓe ujunaji herme e capanɗe tati e tati keme tato e capanɗe ɗiɗi e nayi nder maɓɓe keɓɓeni sukaɓe capanɗe tati e jeenayi e keme jeenayo e capanɗe jeego e jeɗɗi dimma keɓaɗo o ummata kona capanɗe tati dow herme ko seedi e rowani capanɗe ɗiɗi e jeenayi dow herme far ɓangere talkuru bakko duɗo sukaɓe capanɗe nayi e keme ɗiɗo e capanɗe jeenayi tefuɓe nder jaajirka leydi Niger nder maɓɓe ujunaji sappo e go'o e nogayi kan heɓi far ɓangere talkuru mbi'en ni golle junngo kan no waɗa sukaɓe ujunere e keme tato e capanɗe jeetati kamɓen tefi nder maɓɓe sukaɓe keme nayo e capanɗe tati e jeego'o kan keɓi dimma mum do ummata konani capanɗe tati e go'o dow herme nonnon ni sukaɓe tefuɓe talkuru bak du far ɓangere kando nyanyal jande golle junngo non ni no waɗa sukaɓe keme nayo e capanɗe joyi e jeetati keɓuɓe nder keme jeenayo e jeenayi ɗon do njehol yeeso heɓama ngam no waɗa pecce capanɗe joyi dow herme keɓaɗe dimma keɓaɗo talkuru bak du ko hittane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko seedi gon wala e hittane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego.
yeru nun nomin kaliranno on nder kibaruji amin bittiɗi laana arana ka campagne Niger Air Lines hanki woni ko ummiɗo enda hijjoytoɓe ɓe duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi hanki jamma woni koka ummiɗo enda nder gallu nyamey yahande leydi Arabia Saudia ɓe duuɓi ka tawdaɗo enda e nimɓe keme joyo e capanɗe jeegom ɓiɓɓe leydi Niger yohoɓe to enda hijjore yeri nino kawjiɗo filla habaru fedde sigilto nde hajje umurabi e teɗo ɗo nda Hafizu Mahamadou Holliri o wi nimɓe keme jeego e capanɗe tato e jeenayi ɓeeto hande jemma woni ko kamɓe du laanaji muɗum ummoyto hano nimɓe laatiɓe ɓe campaniji ɗi wona campaniji mbowuɗi hoƴude ɗum kamɓe du yamde goho woni ko ummoto ɓe nimɓe keme ɗiɗo e capanɗe jeɗɗo e jeenayo hano ɓe campaniji mbowuɗi no hooƴa ɗum ɓe do du hande jemma yamde jeenayi woni koɓe ummoto ɓe nimɓe keme joyo e capanɗe jeegom e nder kibaruji meɗen ni mbiya hoorejo leydi meɗen Niger mbiyeteɗo Elaji Yusufu Mahamadou jiida naati caka makko e hooreɓe nokkure to janguete dow filla dabareji ndenagu leydi Niger heɓete kegam woni ko jiidal naati caka maɓɓe so ɗon miccita du nimɓe non laatiɓe ɗo nden tawdaɓe e nimɓe nayo ɓe du fedde muɗumenda do filla sigila laatiɗo dow jande ko hitande hikka ɗo nder nokkure nden non eɓe tawda e nimɓe nayo nder nde fedde nimɓe non laatiɓe ɗo ɗon miccita to enda alarba bittiɗo on ɓe koƴino wattude ɗo enda mbiyeteɗo Mamman Tijani hoorejo nde fedde e nder kibaruji meɗen ni mbiyen nde oɗon miccito ɗo enda gouverneur mo région leydi Tchad to enda o waddi jiidal nder région Difa jeetati yaade sappo lewru uttu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum du jaangal makko golleji nam yamirore makko nde arani ndo haali do filla jaangal ngal kam woni hano yahano warta nimɓe e faware joni fardenagu maɓɓe caka leyɗe ɗiɗi ɗe nani ko mbiyeteɗo Adum Lemin gouverneur mo Lac Tchad o wi
ko yerna heɓe farfi gurnan he yahu warta farfi denako laabi lobbi joɗɗine ɓi hokkata habaruji laɓɗi ngam jonde jam e denako heɓe ƴewtinoje gaɗe dow kulle bonɗe nanneteɗi gon dow laabi guyka ko bonnata gurnan himɓe e farfi cellal e ko fiili himɓe ƴewtinoje waɗe dow himɓe naatoɓe e burtoɓe nder leydi ɓiɓɓe lumoɓe kooƴoɓe he gaddoɓe pantine ɓe teddina kulle ɗe ɓe kooƴata laabi lobbi jeɗɗine ko sembintinta denaku
no hoorejo kabine mo gouverneur Lac Tchad biyeteɗo Adum Lemin ko bandi min Adam Babu Karna waddanimin saabi Allah e fijo sappo e jeetati lewru décembre hitande fuu wattengo nder région ji ko wiite 18 décembre wattengo hikka nder région tawa ko inditiraɗo enda tawa sokola ɓe mbiyani sogeji kawdiɗi filla ndenagu nder région o ardake golleji buwol bangeje nder gallure nde nani ko mbiyeteɗo commandant Bassirou mo gendarmerie nationale tawa wi bandimi mbiyeteɗo Afsuka Abdoulaye do sigila buwol o
min gaɗana fedde mawde wakkati fiyogo werɓe hewɓe min noddi ley leyɗe yaasi welwel amin noon werɓe ɓe tawamin ley nokku lobbu e laaɓugu heɓa min conna beelu Niger e région mo tawa Tchada ngam majju waɗi komin gaɗi hawride buwol ko hawri 3/76 haɓɓiniɓe iruko tawa fuu ley wuro tawa batamaji laaɓuɗe hano batamaji gendarmerie e sogeji e policeji duwaneɓe e ose foray toɓe tawi leydol ba gotol ley wuro tawa min puɗɗiri farbata maje burtaki ami hannden ki kam ɓuri wadde ngam kettol komin domi 2,000 min keɓana 3/76 ndenne nomin belti sanne e burtaki ki
jeena yaade sappo e 3 lewru out duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi jeɗɗire noon ɓe ɓiɓɓe leydi e afrika ngam tuugal ɗum do batte ndenugol sukaaɓe ɓe lebbi laso e 3 warde leyɗo enda kamɓe rewɗe ɓe deeɗi ɗum do ngam hisindeɓe nyawuuji mbiyani hoorejo lokotorore mo mayyayi o hawri pelle sigiliɗe ɗum biteɗo Amadou Hassan nani ko haalani bandimi mbiyeteɗo Yusufu Saibu do majju
La tenue de séjourner de vaccination
nyala ne tugal gal wonno wade moccere non yago hebibbe wuroobe ben hano sukaabe e rewbe amin do na wallaji goddi no torrabe kanki min duru ditta ko hisintabe na wallaji no andadi illa ko nebi no der majjini doyru mawnu hoyoru tetanus nyaw heire duwoje ngadani do safare no don ko hokkite ko hisintabe do guru e nyaw pofi
ya le rotavirus contre les diarrhées et le pneumo contre les maladies respiratoires.
Elle fut dandongo himbe bangere tagabati der gallure do so no gondi sator maji e bonondaji ndiam kadoji gadoji beli to enda ndiam der bangeje dem dum do wadi ko ndiam topo dam kebi du balde bittide de dum do ndiam topo lati dan wadi der balde bittide da nani ko bandi mi biyetedo Dauda Hassan wadi do majjum binta jaaje ummo Umar pirtido e fulful
min tawa kanale kurere tagabati modoso kurere mettunde har nokku fu sabbu beeli diyam sani dilli to koreji mudum o yeyi wuro mabbe balde raatani peluwal no e jungo makko fa o wurtina ndiyam ko nyaami wuro makko amma e mburi ko rufa hadde wuro makko no torri o
rafi labi lobbi yidi liba baale ami gondo ma hoja buri rufa dambugal baade ma kankay hilnaka e ko hewtoto baadema jama'are fa bomin labi tin moddini
sumana adi arimu fufa o yalay puro go luwi le kurere gon
na za angota
mido mija ko bangere den no wodi no hoji suudu jon wadi lebbi ko diyam natata der mayru du fudu sami mi hojam are an gammi egga
kuma ta angona ni mi wonday
ida kay wi ana golleji ngadaadi illu sappo e jeetati lewru desembre hitan uina didi e sappo e nay kan di rafi doggo ndiyam gotaaji din ebe ela e meri wara e ballaka mabbe
gota gatana da an
gota on yotta kina dambugal baade alhaji jibrilla dari don e itti juude e mu diyele galano dogga der bone o tam talkaabe goni laabi lobbi fuoni wala wi edo himbe no joba janga
e kam ngongo no hulina himbe nyande fungu masala himbe kurere tagabati mo doso no woddi hebanede laabi
en garta e yewtere meɗen pindinol gattol sukaaɓe jannde nder région di fa hunde non ko laati ɗum suuli nimɓe sanne ɗum du Allah e rafi ndenagu tawangu nder région on non dei eɗen miile ɗo enɗan Allah e walloɓe ɓe leydi Niger sukaaɓe ɓe rewɓe no ɗon gatte ley jannde yerinino debbo biteɗo madame Madou Hadia Bintu horejo fedde hawjinde gattol sukaaɓe le lekkolo o wi jonɗo iɗum ɗon iɗum watte sukaaɓe jannde Nafisa Adam Sirfo ko firti do majju
dans le temps il y avait ce problème
demmo janginol bikoy dewoy no wodi sadarma amma joni der bawde mo UNICEF wonno wada bayle wati handen dubi didini ko min goni minen gollida he fedde den gan kan woni no nangana gomnati on do siri mo o joddinta ko nanganta jande sukabe rewbe dartini do kulle den don wadi illa hitane dubi ginaaji de sappo e nay ko min goni min gollida gonga no jehol yeso hebama gandemmun inniraabe sukabe gida watta bikkoy dewoy koy jande dey handen Allah he yewtereji pindinol dimin gadan tabe be pami nonnon sukabe he ko e mabbe kambe ndo ko be muuyi woni be acce be tello naabe jodo wuro be gada golle wuro dey nako min unni yewtereji pindinol bayle do hebama garantre gada do rowani sukabe ben duudi nyande rantere on delle hana bikkoy de way tanfa ba worbe be duudi onon andi gomnati on nebi no sirio siri jande bikkoy de way heba sembe de leydi men di amma mosolo hebaaka na ko duubi cakitiidi di ko dabareji lobbi heba noddoji amni woni ta innirabe ben jolbin farfi jande bikkoy de way ganje hol yeso hebe handen de hisama de leydi duniyaru fu bibbe rewbe no buri worbe dudde delle no handi be jaha be janga de hana nido jehol yeso hebataaki
don wonta kibaruji meede fulfulde tili en jettam binta jaaje Oumou Oumarou Assoumane Sina wadda ko dengal hausan kore jondo